Blog Talk Radio.
You're locked in to the hottest station on the planet.
Yo, keep them meters moving, homeboy!
Good radio family, it's your boy, the Sonic Voice. Tune in to the Psalmist Voice Radio Network right here on Blog Talk Radio. For now, four hot shows. The Psalmist Voice Reloaded on Sundays, Wednesdays, and Fridays. DJ's Touch Your Caribbean Pepper Pot on Tuesdays and Thursday nights. And also TPV After Dark. Get your dance on every Saturday night at 8 p.m. And our new show, The Williams Review, with my brother from the same father and First Lady Williams, will be bringing the review to you right here on the Psalmist Voice Radio Network. Same station, new movement, four shows. Walk with us, family. Let's go! It is now time for your pre-praise warm-up, TPV After Dark. Family, we got house, we have hip-hop, we got electro-techno, you name it, we got it. Get your praise on before you get to church tomorrow morning with the Psalmist Voice After Dark. Keep it locked, family. 90 minutes, non-stop praise and worship, non-stop music. Let's get it. Let's dance. Let's go. Get your dance on with TPV After Dark, only on Blog Talk Radio. Walk with us, family. Let's go!
that. I give him that ditty bop. Like, take that, take that, take that, take that. I'ma put in work. I'ma do that ASAP. Throw my faith in rap. But if they don't say that, huh? What I'ma turn down for? I feel like Shaq and Nympho. Breaking glass in that backbone. Like Kobe in Toronto, huh? Live in 81. Yo, I dropped to 88. Ricky Bobby, shaking bait. Sleeping on it, should've stayed awake, huh? Everybody make mistakes like BJ's. Trying to say my name, it's Minio. Say it with me, Minio. Okay, great. Two four tie, race fake. Risk it all, I take the hate. It's a winning team. Get the game raid. My guy good, but he's not safe, no.
They try to shut it down.
And it drive me crazy, did you catch every detail that I missed in the songs I'm making, singing? You will never write a verse like Kendrick, never be the rapper I got from Hendrix. Talking alive, you will never be mentioned. Why aim so high, won't survive the trenches. Plus, you a Christian, Andy, they will never listen, Andy. Plus, when you're pigment, Andy, you don't got skill, you a gimmick, Andy. Well, if I listen to you and everything you put in my ear, I'll be living like woulda, shoulda, coulda. I'll be paralyzed right there. Ain't that the truth? If I quit, the only way I lose, I got two choices when I do this. Make moves or make excuses, huh? If you know who I'm talking about, then you got me. My biggest enemy is me. And even I can't stop it.
Enough, I'm my biggest problem. You don't
get that. Grip with the fear so I disappear, then drop to the ground like a missed catch. But I'm done with that. You can tell them all that I'm done with that. No more backing down into the background. That's now cause I put them old habits down. I follow the leader, and where he may take me may make me a leader. It's wrote on the wall, all you need to is read it. Can't be a lame duck, and it's over the ego. So I'm crossing the line. Tell them all, dog, that I lost too much time. Ain't standing in this place, cause I gotta win a race, and I'm running for a crown. Can't back it down, nah.
I don't know what you've been told about us, but we gon' love them even though they doubt us, yeah, we just visiting it like we some out of towners, got them asking us how is this guy turn y'all in the shouters, like, hold up, we done made it think we better, count is perfect, no liver, but we glad to be counting, cause while count is dead in them letters, we set apart for the savior, he's led our hearts to the maker, forget the art that we making, if we never love our neighbors, you might catch us whistling, march to the spot, straight glistening, standing cause we feel well, you might wanna listen in, attack ain't damn any rain, any road, hit it, they go with just again, that's what makes us love our neighbors, we not get the little.
Here I go round and round again. Vinci Chai, you're my closest friend. Lack of sleep is what I do. Starbucks will rescue me again. Work, more work, and somewhere to be. Skip the talk, can't you just text me? I'm all slowed down, I'm on it. I'm going crazy.
DJ Cruzy on the mix.
Y la cual sigue la que es su mano y su día y la última. nisingekuwa mahali nipo. Umeambiwa sifai, uwaze kukanya vikali, ungekumbushwa dhambi zangu za kale. Baba yoyo, unabariki unayopenda, unabariki unavyopenda. Jamani, wala sijaona jicho lenye pazia. Adui zako wangelikuwa tawezo, wangefumba macho, wangefunika masikio, wasikuone ukiwa juu, wasisikie umebarikiwa. Meza utaandaliwa mbele yao, utakula utakunywa mbele yao. Nasema ndio, ndio ya Bwana.
Nahitaji ndio, oh, yako Yesu tu. Nahitaji ndio, oh, yako Yesu tu.
Ndio yako.
Nataka ndio, oh, yako Yesu tu.
Yako Yesu.
Ndio yako, ndio itanisimamisha.
Ndio yako.
Ndio yako.
mwanamke we unipa nguvu baba ingawa mawimbi na misukosuko nyingi sana
wanifaridi moyo wangu waniongoza katikia
zako umenilinda mimi mzima unanipa nguvu kusimama wima ndio maana leo naimba
Unakumbuka, na Adamu akampenda. kabla mimi je hapa ulisema nitakuwa vile nilivyo sasa. Ulinifahamu hata kabla mimi je hapa ulisema nitakuwa vile nilivyo sasa. E Bwana ume umetukuka, e Bwana ume umeinuliwa, e Bwana ume mema ulipokea sifa, e Bwana umetubariki singiza mataifa. E Bwana ume umetukuka, e Bwana ume umeinuliwa, e Bwana umetenda mema ulipokea sifa, e Bwana umetubariki singiza mataifa.
Uli wako wakufunisha hadi uliweka jibari haiza kuasi na uta. Jina lako ni Yesu, nasikiwa laki kwetu. Wanifanya mikushanga, wanifanya mikushanga. Ulinipa mwana kabla mimi je hapa, ulisema nitakuwa vile
Ulipo na mimi kuwepo, nisamehe, 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 nisam me get down, can't raise when me step up on me radar. I look up and get to use around on the street. Things looking one when we link up on them. I claim it's the most thing we know and we like. Some calamity not the track that we take. No matter many places we are right on the team. Tell me the most thing we play and we might. Gotta get to use the right on the time we survive.
Oh no, me go love that DJ, oh no. Me no lack of song, me not the one that smoke and a call. Flow by flow, be the fault, only cause no what? Oh Lord, me go love that DJ, oh no. Me no lack of song, me not the one that smoke and a call. Flow by flow, be the fault, only cause no what?
Baba, nimefanya mengi wrong. Ni kweli niko jela, ni midhani mini pro. Oh, what? Wacha ni kupress baba, ni kufollow baba. Moyo wote shakubali, ni wewe baba. Niliofanya mbaya weza kunisamehe baba. Na kuamini na kuitaji nitakusifu baba. Sina mengi ile najua usha tenda buwana. Oh Lord,
oh Lord, niko lofta DJ, oh no. Neno lako song, minajua nitasoka makol. Flow by flow, bila fault, only cause no what? Oh Lord, niko lofta DJ, oh no. Neno lako song, minajua nitasoka makol. Flow by flow, bila fault, only cause no what?
To the father, the meek, and the creator. Give me this down to do something kind. And no matter how many roads me walk, I go on the gate. We keep down for fear, then we lie on the gate. We keep down for this life, we are living and we live. And we just keep on the gate. We believe that we know what we're gonna be the truth.
Ajabu kwa hai, ananingesha kupataga. Ni mengi, nimeona. Tena ya kuvunja moyo, labda ningesha mwacha Mungu. Kama nilikomo ya mawazo magonjwa ma nimepitia, ninazoea. Maumivu ya kudhara uliwa umasiki. Kila siku inajipa moyo. Ipo siku ya kutu. Ipo siku. Ipo siku yangu tu na mimi
babae.
Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu na mimi
babae.
Mimi barikiwe, ani barikiwe,
una
mimi barikiwe,
barikiwe, iba.
DJ Kuzi on the mix.
Kwa sasa wala nisema vibaya, na misi shangai najua ni ya wanadamu wayo. Ingawa sipati nani kwa muda mrefu, siya sikuomba Mungu sikiziwi. Abina na muema kiwa nacho, kwa sasa wani epuka sina rafiki wa dhati. Kama ni misongo ya mawazo magonjwa mama nimepitia, nazoea maumivu ya kudharauliwa umasikini. Kila siku inajipa moyo. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu na mimi babae. Ipo siku yangu tu, ipo siku, ipo siku yangu tu na mimi
babae.
Na mimi barikiwe, ani barikiwe, na mimi barikiwe,
barikiwe,
na mimi barikiwe, ani barikiwe, na mimi barikiwe,
barikiwe.
Miaka imepita unaombaga mtoto upate, utasubira mana yeye achelewi. Ona biashara imeandama mikosi upate, usimwache Mungu, waganga watakuponza. Ukwa ndoa ila nyumbani amani yakuna, usimwache Mungu, chepuko sio jibu. Umeugua tumaini la kupona hakuna, usitazame mwanadamu, siku yako imekaribia. Yeah, najua haya haya, najua haya haya, najua haya haya ipo poa. Najua haya haya, najua haya haya, najua haya haya ipo poa. Kusuko ya ndoa mtoto anakusumbua, kingia unawaza wapi salala. Asimango mashemeli akikusai mtoto, asimango mama wa shambo akikusa nyumbani.
Mama, VIP.
na burudani, sitoto ndanywa na fedha. Jiri mimi mkuchukie, nipate vonga mula nichukia. Nunu,
na wana mwoko kukitam, tam, 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 tam.
I'm
kikisogea na unasogea. Hawajui kupambana wa nyakati e mama e. Kuchara na usiku kwa oru za watawa e. Epi bora liende.
Nimetota wanabonga mbaya wakizani nilikopa wajui ni mkosi alinisota ngoja mbona wakikuyu penda do na mbona mewakoka na unado na kwa nini vibaya penda do nidio we na doga tidio kijuri ya toni kukura dio we aduni alito ori ya fata kiziko somo hako rute guo ni guwe robe mutaka kana wekire zikati guwewe robe na suaga temuwe kuya reina todore da besha eti kuwa eda besha sisikati gana leo kire kote nini jeso oyo dona diko rata jona tota kedire jona leka pasikarete ha ha gina baba.
Kuisha wakati kisakicho kusikitika lakini wewe huyo yoyo kwa dirisha furaha haiwezi kuisha sikukatika baraka nyingi ka nyimbo kwa memory girl Psalms 91 verse 2 ndo memory verse uzo clean hauteki makontrovers minataka kupikiwa airport secondary bus money money ordinary money mural ingi na mungu nani kati mungu ni nanini mwenye liumba kuchi na mbingu nani sabo insulubisha ndo mana dambi zati zini osho. I'm feeling cool and easy. Got my mind to eat it cool and easy. I'm like, who's report to new beliefs? I will believe that you want me to be.
Ni huwa
waniombe nipone pasta. Nimebonga na mama na baba wanipe hao mawaida. Ama ninyowe rasta, nipumuwe mpya sasa. Cause I don't think I'll live another day without you.
Thank you.